Baby, I've too many, let's see your issue. You're so ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby, I've too many, let's see your issue. You're so ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby,
mita ya kati kuladi kufosi. Ugali dengu sinaza ya fosi. Mabraza meni zao good time. Wanakumezea mate. Unajua mchizi baro sometime. Wanapambana wakukate. Fanya hivyo taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe ilako nanta unasuko.
Kina cha upendo zawadi. Siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo ya niko ni dari. Oya la unaumiza.
Mdo mume univumilie. Siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Sinivuruge mililie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby,
unapigo za kishua, metobo apua. Kiongi wanavantazama kama ujani jua.
Sije ni kwepami, uka nikata.
Yo ni shai, misha wai, kuche misha mawe. Waka ni umiza nkaji, kaza sipagawe.
Baby I'm trying, I'm trying. Losing my way, siwezi jaribu kukuwacha.
Kana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Sinivuruge mililie.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni. Please get in this baby, call me. Hata wakipita sioni. Zinani zeri rana shindwa sikawi.
Baby I've too many, let's see your issue. Iwe soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kina umaro wakisema tutaachana.
Sio wangu na nijenda soni.